tlala godimo na jabana. Stories we were told maloba fale rele bana. Once knew a girl, she was a product of a single mother. Never knew her dad, grew up in a house with an absent father. How typical, didn't have much, dikubo dikutswane. She had dreams of studying overseas and daddy sakopane. Tlala search at first, these days, Obalama decolated the Satwane. She got pregnant at a tender age, she believed sugar daddy motlohes. She remembered how she used to look down on her friends, now the tables have turned. She has fallen down, her face abona nkatele fasile motlohes. Her dreams of becoming a doctor died in her mother's grave. Could have been the one to break the chains of all the generational curses, but the cycle continues now that she got a baby on the way. Young girls sexually victimized, demoralized by filthy men. Lesson learned, dimo ke blessa, tselane ke nthabise.
Tselane,
tselane,
manaka,
manaka.
Tsao tse bogobe uje, o tse bogobe uje. Tselane,
tselane,
manaka,
manaka.
Tsao tse bogobe uje, o tse bogobe uje.
Bekilisiele mufako o di sakele di go ka sutli di bitsago bo tsatelane wa di wine road chocolate ba re o matute ka di puo tsa bo gentleman go di tse magwe silele rragwe tshwanetse go ikemela lefatshe le lengame kopane le timo a ithekisetsa patse thatela letswado gautetletse ka legano. Amontsha sedi matha motshegara morata morago ga dingwaga kana lerato le maaka mofitlhelela e kutswa a gana go kutlwa morata fela jalo dima e kutswa kutswa a bona go lekane a ithekela lekane mofitlhela robetse a
tselane.